Jan hirte mon studio kala ngon ko kettindo eden godi yande joni tori min taji sappo e joyi nani habaruji e fulfulde. Ousmane Amadou jangata habaruji di e gaddando filla ko darto l'école jangetede mitede beddire hakkuno e gomnanti sawar mawdo mo leydi hokki gonga kenya. Nonni farjo syndicat janginobe ligotobe l'écoleji hakkondeji to enda maradi hakkuno mudun e jobobbe endani narral waday. Fedde leyde duniya hawjine fila latol bal wetede FIFA kandu hoji lawol beydude dimma leyde kande yaade latol bal ko wata dubinaade noga e jeegon do noga e do chapantati di wonno fayotto chapatna e jeetati yewtare men pindan hande sido kalangu na ndara fila soge nyifoji yite golle mabbe ko ngam ngada e fawar jondu ko nan hono bawde ko be tawra ko djam woni modon ni yerno birno mi on ni har filla ko darto hono ko woni hakkunde hono l'école bitede bedir e gomnati leydi men Niger en ande soudou saria wadi na saria nay lewru janvier hokkina bedir gonga do gomnati on endan ciagal mon ko gomnati du yaar reji mun dun ton to sawara mawdo mo leydi gam batte jewenede laabi din sawara mawdo mo leydi Niger holli wiide jene lewru janvier du be bi hono gomnati on endan kanduna wodi lawol tetude keddi hono reji ko hokkuno gam batte bedir on fitte wada golle mo e leydi endan dum wadi ko min jewte mi tedda may dawaki Buhari kam won docteur mawdo kawjidi fille ko darto jande ja hakkundeji gondo inde ko mudum en Moussa San nan ko halni dum.
Quand on autorise à un privé de créer une école.
Deni l'école gabantet o kama talkur pirtol jangirde fu idun wawi jabede wakati fu modum ummana fu dunde famama horebe jangirde ben ngalano tokki labi saria darnaadi din dunne hebi école bedir o ba ko tawi o ng o illunder leydi tirko o mabba tawi du le mabbol o ng o horebe jangirde arambe ben famama ko rafi jogaki jangirde den no wodi no tawa e mudun ko wadi gomnati yey mabbo jangirde den nonni der ma fande what you fed the lady tirka warde jawi lawol mabbita sarusi mudum do endam do tarande du gonnon tokkidun lawol suudu sawara lady ndu fami ko jabitaaki talkuru pirtol jangirde ndu ko dun jaba dum be ngala be tokki lawol ko wadi be jari hala kantu suudu kite noni misali holla ko be ngala gonga minan kay min kalay dun nonani don dun ni min nani ridun ko suudu sariya ndum hokki be gonga fenni gomnanti on ba ko min chawira
ko nu wona min payte sis
caggal ma joni fande jangoɓe hono ko ite collège e lycée l'école ji hakkunde yito enda agadez ka endu konda acciti murtere jande ko wonno wat nder balle ɗe endan subaka hande ni ɓe fuɓe koƴƴi yaadu mabɓe to enda l'école caggal murtere balle ɗiɗi ɗum du konna waɗa do filla ko darto pamral e nardal ko waɗi hakkunde jangoɓe enda kañum e hooreɓe janto enda agadez ɗum du waɗi ndenene kay fa gassi nanni fande syndicat latiɗo fawar joni jangguinoɓe liggotoɓe ɓe lekkoliji hakkunde to enda maradi dow murtere mabɓe koɓe gonɓe gaɗa ko balɗe tati ko fuɗɗa illu keñan hakkunde mabɓe e fawar joni syndicat mo golloɓe har filla ko darto trésor to enda maradi narra waɗay kamɓe du ko narra waɗay du kondanni jangguinoɓe liggotoɓe endani ɓe kaali haala hon neɗɗo joɓɓowo ton endan mo maradi ɓe mbi ɓe nanayi belɗum fe seeɗa Umaru
filla murtere golle balɗe tati ko janginoɓe liggotoɓe ekoliji hakkuneji ɓe ñinake he joɓɓowo golloɓe mo maraɗi ɓe bi'i o hilnatako no woɗiri imo mabɓanaɓe gite wakkati ɓe gari ɓe jaɓa jobdi mabɓe kamɓe janginoɓe liggotoɓe ɓe maraɗi no Idrissa Salisu goto e horeɓe ɓen mo sinases fantini wiide ni de ɓe jehi ɓe taɓɓitittake no woɗiri kaden do o sali li yobugo hano wombe der hala halsiya kan Idrissa Salisu wi ay fu lawol ko hadata yobugo ben don syndicat golloɓe trésor ben don do be jaborake der talkur dubbe windi kenga be bi janginoɓe be hadaɓe be fu wombe no dartine non denne jobowo on wauta yobibe
nonni har filla ko darto hono sodormaji ndenagu soɓɓire leydi Tillaberi ɗum waddi ko horeɓe région mo Tillaberi hono ɓe mbi neɗɗo fu wala lawol hono fawar joni ene waɗɗade hono motere jamma e ñalom e nder leydi ndi enda ƴuwde sappo lewru janvier ndenene kay ɗum du kondan kam woni keñal nonni ngol lawol ni hono horeɓe enda hoƴƴi ɗum gam batte ngol gollidele département ji Abala Walam Ayeru Bani Bangu e filiji e hoore muɗum nonne o radio leydi Niger Issou Mahamadou no tawa ila jeddi lewru janvier nder leydi Saudiya kenya nde enda non ko yetoyte gidda nokkuto yidoy e far joni hono docteur mawdo biyetedo Badar Al-Hijjar latti kanyum woni horejo bank leydi al-islam e mawdo gaddo hono fawar joni ko nam ballaga mu yade fecciare eden andi konde altinerde to enda riyadu horejo leydi Issou Mahamadou wadi jodda kala hakkudum e lumobe kanyum e gollobe jo en arzukuji mawdi leydi makkandi enda o wi be kabba anya be garabe golla leydi Niger ko gollete no wodar filla nyibdi jar filla demal har filla kulantareje kewde ndaroje joge e kulantareje nawtortede enda laddeji Fawara joni habaruji ya fulfulu kepteno enda studio kalangunu tawa ni prefe mochinta baradeng. Lady tawa kandu kondam feni hono kibaru murtiro ele hoko wibaru fiatere kwete jurnal. Wide ke rafu na wantong enda nde lady enda ntorra sane le deparama o. Lungwati kwa fawara joni menje minyamu mkanko prefe o enda ni mochinta baradeng. Abankawel ilitinin o hali edo chalolul o wii nfeore na enda o hali na asuma mesina.
Dum haydi nakke kam ko wi'e rafike joral nyamdu no tawa le departement en foodu der commune mo kaw no hani pam ko departement mo cintabarade se kam e rafike joram gene dum do der no kuje gomno gam maddu ne watta ko tawe ba hande idul tawa der sador ma nyamdu der lube du cede dabaji hano nai wonana hakkunde ujunaji chapande tati warde ujunaji la soji didi bali du nangude ujunaji joyi yade ujunaji je tati nonni be cede mundu nangude ujunaji tati ekeme nayi warde ujunaji nayi ekeme nayi do filla gene du fahan miden godi ko nayi gonno nyaama rafke joral nyabdu no min jiay fahan sukabe wondube e rafo gam faware jonde loktoror amin min kebay sukabe waddabe garrafo
de malnutrition serre
Sarusi kawjido wadude habaru lumoji leydi Niger har filla ko darto nyamriji nene ne kaydube murtini asawer jabbinde filla ko darto choggu kullan taraje li ordum ko natto e der lumoji lumoji leydi men Niger Umar Hamma famtina en do majju
yeruno sarusi kawjido habaru lumoji biyetedo simaweri cede bibbe ledde nyamtede hano su dene yade banana jipaka sanne dina lemuje warde tomati kechokolati cede mu beidake seda tawidu cede poivron kankaino wonno to andano dam hano kondarta du lemuje kilo mun goto sonata kenana budi chapande jegom e budi tati hande derlobe fandu cede mu pamare wonana na budi chapande tati e budi jeddi derlumo difa Tawi du kilomu, chedemu wanana na buti hamre leilumo agadez. Hano kondarta tomati kecho du chede kilomu wanana na buti chapante tati egoo nderlumo tilaberi. Bako tawa nderlumo agadez kai kilo onsona takena na buti hamre elaso. Tawi du nderdub ujinaji didi ya sapo e joy biti didi nder wakati goto on chede tomati kecho jipake sane. Yeru nifande no sima haliri, nderlube du lal awa tibdi gati tendi elumo nonjipoite dumdu alla e jamde majuno
no wantiri ni har filla ko darto hono jagnal politique du konda ambe tedo madame Barmou Balkissa latti kany won horejo rewbe parti mitel CPR inganchi parti mo kasu muktar noni nene ne kay kanko bandam Barmou Balkissa o hoji lawol gam batte wurtade parti o fa ya o natoa parti mitedo hono fande muda modem lumana africa mohammed amadou kanko madame Balkissa o wini kanko e bandama ko wurti be murti no be ko kaka hunde fu nani ko haali wakati mudun to muktar amadou won ko jalaka
C'est choix désormais officiel.
Koji Adi natugo der parti Molumana Mohamma Amadou Ardi. Adi momin koji der potal fama e gollididde e hakkillo. Dum wadi min koti der parti on dum. No girudon ni no andirdon dum der fina tawa labi parti politique ji leydi men parti ji digala gada lamugun kan sojjoto gada lamugun. Jonkay bayle hebama der leydi men di kan woni parti ji gondi gada lamugun wonno wurto no tawa parti ji galag alamgo han opposition nonni dum wadi minen gatta dane he godube iri hisa amin wara gam min dartina labi demokrasi min tewta do hakkeje bibbe leydi minen bibbe parti mo lumana godube niya gaddana Hamma Amadou Balla handen talata sappo lewru janvier hitane dubuji nagi didi e sappo e je min koodi are amin der parti CPR inganchi parti mo kasu moktar min tokki modem FA Lumana Mohamma Amadou.
Quitter le CPR Inganchi pour adhérer au modem FA Lumana.
Awana madame Barmou Balkissa noni Alhaji Ahmed Horejo Farjoni parti mitel PPN RDA mo leydi Agadez kandu konna heddaki o maayina ni jamma hankende endan nenne ne kaydu konna neddo lati do o gollidi e parti o endan wakkati illun juri haman no wonder parti o endan RDA o mbiyeteedo ciagal mu wonno ko fawar joni hitan unere temde jena e chapande jena e tatne won ko wada horejo PPN RDA to enda Agadez o maayidi e dubi chapande jeddi e go har fila pirdo bali du konna ni se en koji ni hono fedele duniya wi'etende FIFA hawjinde fila latul bal kandu konna ni hoji lawul ko wat ko tawe ni fawara jondu konna ni leede beeda ma leede du konna beede har fila ko darto pelle kande yaade latul bal dubnaade e noga e jeegon dum du konna ni fuddo wan non den ne kay ni ele lewru me won ko gata hawre majum be tabintina dum dum nafa leede afrique na dum nafta dum Omar Hama andinan en do majum
fedde leede duniya hawjinde latal bal wi'etende FIFA kengam de hoji lawol gam beedude leede kande yaade latal bal ko duniyaaru gol dubu jinaaji didi e nogay e jeegom leede den yottinama leede chapande nay e jeetati latal bangol fuddirta kana gof fu feccude pelden tati fa sap e jeegom burde wawde kambe njaata fotta han horejo FIFA keso o Gianni Infantino o wi dum wallan sanne leede godde kebanata e latal bal gol dubu jinaaji didi e nogay e jeegom fedde FIFA den du neba milioji kame jenayi e chapande jeddi e joyi cede ero ko wawuno hebde dum fu be tabintino tun de lerume hawrinde FIFA wadore baren jon o e hore mum wiama leede europe no keban no kuje sappo e jeegom sappo e tati ne woduno den afrique du joyi woduno no yottoto jenayi kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
non wantir yowter men pindo na wakkati mo tawede on wakkati no enda mo nguluji kewi sanne der gure kany der laddeji dum du konna ni wadi ko fawar joni hono sogeji ko mbieten pipa do nyi fobi hiteji benda gollal gal don heewana be der majjum kono heewi du konna ni no kuje kew no won ko be nodite gam batte nyi foyde yiteji di enda hanende enda min jewti en biitedo fawar joni colonel bako abubakar kawone hore jo hono fawar joni company kawjir nyi fulo yiteji enda o holli o halan do enda ko be gadle lebbi tati jabbidi kanyum e fawar joni ko ndani bawde e golterde ko be jogi nani ko yewtini Habibou Garba.
Effectivement, l'armada est une saison qui est très très.
C'est que voilà, hendo ifo ngu der wakati o mo gonden der mu ngulo kam buri torugo himbe. To dum buri torugo himbe kan woni ngulo der lube e der tale ko lati boka der leydi men di. Do ko ciwata bawde der fi gollal amin. No kuje gonno don to bawde heba to gondo minen dumi. De ciwama hita dubide sappo e joyi. Waran den handen nguli mawdi ngadaadi der leydi men di. Guli sapo di kan wada der majji jenai di fu abada hanamu wadaka der bononda ko wada gongano golle amin deno haja bawde sanne gammi surata on fu hetti kenga gulo gadado der lumo doso bandirabe amin barobe hite be birnin gawre min noddi be gambe garbe pabo der fi barol hite gem dey rafi bawde kan hadi be gara gada mun do wuro birni hore mun mawne bittido hite nangi don do debangol kando rafi bawde hadibe nako himbe doso ben jehi ballobe gada mintagi chapande nay balla mo gomnati on watta hijeta sai do gattol jungo kominijiti de jawtinama der lebbi tatidi guli gadudi no wada han del lewru den misali ho jama del lewru october no wada guli herme e chapande nay e tati lewru november do herme e chapande nay e jiego deni e wama lewru december kando herme e chapande jeetati e jeetati non do bonon do wadi to yotti fa wobbe yonkiji mu en duwi der anu fi on don dun do bi en ni hande lewru october no wada yonkiji chapande tati e go ko mai lewru november do chapande jeego e didi lewru december do chapande tati be kambe ngehi mayo der guli hiti e himbe nawni be gondo kando lewru october himbe keme dido e chapande jeddi e jeedi lewru november do himbe keme jeetati e chapande joyi e nay non no lewru december do himbe kema jeetati e chapande jeego o hego o kambe jehi nawnoy
161 personnes blessées au mois de décembre sur l'étendue du territoire national
da won habaruje fulfultili assalamu alaykum balata jamwadi